chamta yela jia chamta ni to java making war I got kore dada ye kinchire nanu kinta male dau senteyana senteyana sinifanya nisake pensi kwa ngina ama kama upate kidonda moyoni enzi sileza wanjera sasa nipe nafasi kupeleke nyumbani nyumbani kwa mama yangu Another vato wana mada siligi Siligi oye Yeah, ore data ka peke yako Ore data nikae peke yangu Sitaki kumiswa rotena Yeah, ore data ka peke yako Ore data nikae peke yangu Sitaki kumiswa rotena I'm sorry, kama ni vibaya, I'm sorry Ni wamusi wangu, I'm sorry I'm sorry, yeah, I'm sorry Mapenzi watu pendana Sasa nashindwa mbona tukatendana Sasa ishi maisha mema na mumeo Sina la kusema Yashanipata leo